minha mesa. E a minha mesa, e drip a minha mesa. E a minha mesa, e drip a minha mesa. E a minha mesa, e drip a minha mesa. E a minha mesa, ngomsonko sedlalela. O sedlalela, ngomsonko sedlalela. O sedlalela, ngomsonko sedlalela. O sedlalela, ngomsonko sedlalela. O sedlalela, e drip a minha mesa. E a minha mesa, e drip a minha mesa. E a minha mesa, e drip a minha mesa. E a minha mesa, e drip a minha mesa. E a minha mesa, wange no kanda shisa. E passport kwedini kahluka ngane visa. From Cape Town to Hollywood, wange ngiyabashiya. Kaphela ngiheva ringos, bafana ngiyabadida. Gwalisa miskipa, ngihlaphaza ngesika. Senko ngiyamemeza, siyedlalela. Ayifuni imali yephepha. Abasabi abafana sibiza ushuni ngiyabangena. I'm running with the runners on my lane, ngiyabaleka. Thathu bheka umswengu ugcwele umzimba vele ngiyayikhomela. Kela ubaba injaka emngani ngisayo kuyobabheka. Mhlawumbe uphefumu lo nenyama ehlukaniswayo ijela. I remember when I start, bonke abantu bebengihleka. Now I live a nice life, bonke bayisondeza. Now a hater ungasabi woza. It's all about time, nini khalisa maphepha. I'm strong, I'm Terminator, full set and fascinator. Slash heartbreaker, I'm dripping water vapor. Me and Dream gonna ride till we meet the maker. I don't even give a fuck about a cloud chaser. Haters tryna stop my craft, I told him play safer. Now they play for, I came in with an anthem. For the culture, say I never told ya. Ay, yeah, go faster, we all know I'm the monster. My say anaconda. Yeah, 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 yeah. Me mesa. I am mesa. I drip ya me mesa. I am mesa. I drip ya me mesa. I am mesa. I drip ya me mesa. I am mesa. Ngomsonko sedlalela. O sedlalela. Ngomsonko sedlalela. O sedlalela, ngomsonko sedlalela. O sedlalela, ngomsonko sedlalela. O sedlalela, i drip ya meme mesa. I ya mesa, 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 ngomsonko sedlalela.